he no so good be say go anchor in markay fiiri say otsiga Kenya iyo otsiga Somalia marka ido ka xun waxay go aan ku gaartay in maaragtay laba bilood dib loo dhigo labadaas bilood maaragtay oo ku aadan bisha November 4th weega bisha November 4th ayuu bilaabanaya maalintii Isniinta oo bisha 4th ah ilaa jimcaha uu soconaa hadii la yiraahdo runtii horta maxkamadda badala aalaaba waxay maaragtay inoo tixgelisaa codsiga labada dowladood marka waxay qiyaastii aniga ila tahay in maaragtay isku dayday in codsiga Kenyana ay tixgeliso marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay laba bilood gudahood in case-kan maaragtay lagu dhageysto muddo ku filan ay Kenya haysato ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyay laana waxaan u aragnaa go'aan runtii fiican oo maaragtay laba bilood waa berito bisha October baa naga xigta November bilowgeeda waay markana waxaan u aragnaa go'aan runtii oo anaga dhibaato nagu aheyn maaragtay waa soo dhaweynayna Abdullahi.